I hold it by a yomo sita yo. Royal. Blibam. Beti zunga tu kwa na ku social media na kwa kuchaja tiche wa itajari ya namba ya simu ya lije Nigeria ngendo chisula nga chikasiva nansa na evi atala chuchali go flatitami evi togwe na kawato bulujiwe kumedia siwe no fulane dalavika mumbeje ya bula kusi Jupiter ugamba chiri echenko bogo haja tijari ya chenko bogo flatitami evi tona yenko boga kawato kilia nzenso vedua turn it up ugamba chiri ya chenko bogo haja tijari ya chenko bogo flatitami evi tona yenko boga kawato kilia nzenso vedua batai wange echibozi kambanyo minze sachiru wamo na chiyu wa movie data na chitokota ku voice color we chimpita royal ka voice iko kanzita wow. We switch ne ku video njagala kulaba kukasono kamviriza nange kiriza ndawe ka face iko over really kama chinga ne voice let it up ugamba chiri echenko bogo chi haja tijari echenko bogo flatitami evito na yenko boga ka watu kilia nzenso vedua let it up ugamba chiri echenko bogo haja tijari ya chenko bogo flatitami evito na yenko boga kawato kilia nzenso vedua nagendo kulave vito onze simula kukamera turn around you rotate mwora nyashi na tegin oh my god wewe wola inamira mangota nalizi kuseba taifeluti hangule natunuze viso viri jango chali zedadi yanko zaika ni manedi ugamba chiri ya chenko bogo haja tijari ya chenko bogo flatitami evito na yenko boga kawato kilia nzenso vedua turn it up ugamba chiri ya chenko bogo haja tijari ya chenko bogo flatitami evito na yenko boga kawato kilia nzenso vedua turn it up kizunga tu kwa na ku social media na kwa kuchaja tiche wa itajari ya namba ya simu ya lije Nigeria ngendo chisula nga chikasiva nansa na ngendo kulave vito onze simu la kuka turn around you rotate what a nyashi na tegi my very love bam 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 bam
soft beats.